Zombie, you know we gotta do this. Yeah. Now show me quarantine. Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. One, two, three, four, then five.
Okay.
Nay, nay. Hey, that's right. Do the wacko, jacko, now slide. Now show me your quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. One, two, three, four, then five.
Nay, nay.
That's right. Do the wacko, jacko, now slide.
Okay, stop. Take a selfie. Insta, Snapchat, quote, post it. And then drop. Keep your cozy, ring out, come and be toes. And then run, 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 run. Hello for time. Turn, turn, turn. 20G. Dish away. Dish away.
Now show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. One, two, three, four, then five.
Nay, nay.
That's right. Do the wacko jacko now slide.
I can transform your robot. Nego control car remote. Your hands, your neck. Now round and round and wait.
Ooh.
Mara TikTok.
Don't rush, don't rush, don't rush.
Be challenge if you meet.
Don't rush, don't rush.
Karatini yangu mina machizi.
Cheesy.
Niku party na usingizi. Ukisikia tangawizi, tunasogeza nyungu ni mafukizi.
Ama adiva, ama adiva. Wala, wala, kakwa madiva. Ama adiva, ama adiva. Wala, wala, makida kida.
Now, show me your quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. One, two, three, four, then five.
Mi amor, te amo, y te quiero, te quiero. Y al hilo me amo, cuyazo a penzi kwa peru. Mueza conmigo lo chequele. Cuando ni la ugulia, Juan je puerere. Se ma opena cho, uta con la chequele. Que llama coro magia, aunque chumie temele. Bila huruma unanichuza, mambo unayabaruza. Mi mtoto unanikuza, weha. Unanichezazia kwa ito, okoro wa ito. You dey give me banana, your love is banana. Nacheza kwa ito, okoro wa ito. My baby tuacheze shana, hey. Tunashikana shikana, tunacheze shana. Che 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 rumba, che.
Another chocolate, my vanilla nila, tam tam sweetie, nikichenga karo chamila. Benzi kwenye sauti watupai, kubali pambe moto, kama mafuta kwa karai. Okay. Na uliva katoto ito, to, leo mpaka koko iko, ko. Kito ni kulamba mwiko, ko. Saka fadi kwa taniko, ko, ko, ni koko. Mama taniwa,
nikumeshe.
Ya leo kiboko,
nikumeshe.
Imeziti msamu,
nikumeshe, she, she.
Asa kukwacha we, niende kwa mwengine. Tewri sina, chisi tuacheze shana.
Tunashikana shikana, tunacheze shana. Che 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 rumba, che. Sina toka che che, tukigusana gusana.
DJ 38K.
Jaja, you're pretty, Jaja, jaja, your body jaja.
I swear your love give me fever. All the time you come down the shiver. Now you be the one, just believe that. Like diva, my diva.
Oh, you turn bad man to Zina. With your sexy body, Carolina.
For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiongu vusina. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby.
So take this long up a wine.
Jaja, you put the jaja. Jaja, your body, Jaja.
No, no, no,
no. Jaja, your body, Jaja.
No, no,
no. Jaja, your body, Jaja. Jaja, your body, Jaja. Jaja, your body, Jaja.
I hope you know, say, this sequence, say, where you carry for back, they make me the quick, quick, quick. Baby, quick, quick, quick. Kang kupaki wese, mese mese. Zamenda ni narungu kumredi kipepepe. Kipepepe.
Ooh la la la.
Your body fine, now when you whine, you blow my mind.
Ooh la la.
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh la la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la. La 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 la.
What's up? What's good? What's popping? My name is Mumbua and I'm hanging out with DJ 38K.
Run the track!
Toto mpe funguo za bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Kame nipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana. Kitandani maji majana pambana. Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama uwasama.
Paka mpiri kwiri siko pesh. Na mupa mbiri mbiri sina break. Na kadundisha mwiri kitenes.
Kame ni kiri kiri imara kesi. Sani yoneshe ya richo kupa mama. Sugua. 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 Sugua.
Mama we.
Sugua. Sugua.
Splata.
Sugua.
Zawi.
Sugua. Sugua.
Ta. Tafenda pini pini ama kitaka. Kupakwa chini chini ama kwa ngoko. Golisa pini pini ama kimako. Chenga mwilini. Ni Johnny Boko.
Amake.
Udi, 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 udi. Katotoka kugudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oh ya, yeah. Katoto ya ni dosalale.
Hey, dosalale.
Nakapa fishi kambale.
Hey, wakambale.
Kibidu bidua.
Oh, bidua.
Pindu pindua.
Oh,
yani naka chimbu chimbua.
Oh, chimbua.
Nambandika bandua.
Oh. Oh da da da,
yani kama gaga limekoma kwenye
go. Oh, sugua. 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 Mama we. Sugua.
Sugua. DJ 38K.
Akina pena honi. Ikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikujumu mdomoni, tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chakale ponza. So Rima contemplates on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call your king, put the crown on ya.
Aba, asa show me like it, amekupa mama. Embuchu tama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila meniba mama. Tuwafunge kelele. Wana wanao.
Wanaona ke,
wanaona ke,
wanaona ke,
wanaona
ke,
DJ 38K, I'm on your own the streets. Boom, boom, boom.
It's platinum. So
I say, kanyaga kana pigo za unafiki, kanyaga kama mbea so rafiki, kanyaga kama fisi anaroya usnichi, akundisha kufishi kwa ni vipe. Kanyaga waze wa shobo kudandia, kanyaga babu bomba umabia, kanyaga slay queens vipisho vya bandia, ukivipa haieti madai vina vimbia, kanyaga usushi, kanyaga mashemu fake, kanyaga nuksi, kanyaga kudadade, kanyaga mawifi, kanyaga paka ma ex, kanyaga mikosi, kanyaga. Oh ya kanyaga,
kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga.
Come on, alicheza zangu,
kanyaga kanyaga,
wale wakuda wadaku,
kanyaga kanyaga,
yeah, kidaku daku,
kanyaga kanyaga,
wajue isi namba shafu.
Oh yeah, squeezy watu wanataka money, so mikimu itaku posti,
kanyaga, yeah.
Kunitumia ni picha pigo gani, eti basi denku posti.
Oh yeah, yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa, wakati mwenyewe na majanga, sina godoro, sina kitanda, eti kuchangie kodi kwenda kupanga. Kama butila mugambo, wafuruga mipango, waze wa insta michambo, eti baby ni unge bando.
Ususi, mashimfe, si, udadade, mawifi, baka maex, mikosi.
Stole my heart, I press God that he made you. See nobody, nobody replace you. So tell me, how you seen her? African queen, number one diva. Shake your pretty bum ting when I pump speaker. Don't you know we run things in a Tanzania? Oh, da 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 da.
Oh mama, you go make me sing. Bona naimba. Give it thanks and pray. Feeling your embrace, you're my everything. One and only queen. Hey, 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 hey. Oh, anytime and any place.
DJ 38K, 38K.
Anytime and any place. Singing every day, give it thanks and pray. Feeling your embrace, you're my everything. One and only queen.
Moto, bah, fate mototo, bah, geni chocho kwa chocho, bah, yoto kwa yoto,
bah, tazima na moto, bah, nifate mototo, bah, eh, chocho kwa chocho, bah, make you dance to the shoko,
rah.
When you fire west yo, na kufana keki, moto swa kifuwa gesi yo, unanifunja na keki, kachirigi kachiri,
saga,
ah. Baby kachiri
saga,
kachiri kachiri
saga,
sasa kachiri
saga.
Chikoli na binu
analimwaga mwa
wabe,
analimwaga
unolabu kafu Kongo,
analimwaga mwa
kitu anayitijua,
analimwaga mwa
analimwaga mwa nifongo kalofango,
analimwaga mwa
kiru
analimwaga.
Oh yeah, get them, oh yeah, get them,
oh yeah, quick, quick, quick.
Oh yeah, get them, oh yeah, get them.
Make you stop, won't you ginger me now, eh? Quick the break, make a king sit down, eh? Lucky guess they can hate me now, eh? Lucky guess they can hate, eh, eh? So I'm cruising, man foolish, she getting money, never do this. Why prove it? She getting calls from Zimbabwe, I said I ride it. I'm a king, pull up, where I stay.
You make a nigga wanna lose without this. You make a nigga wanna prove without this. You make a nigga wanna lose without this. You make a nigga wanna choose without this.
Kachiri, kachiri,
saga,
baby kachiri,
saga,
kachiri, kachiri,
saga,
sasa kachiri,
saga,
jikoli na pino,
analimwaga mwa,
wabe,
analimwaga,
labu kabu Kongo,
analimwaga mwa,
love me and the love is true.
DJ, that you
when I feel the same way, how can we not? Baby, on the kuhole, I will die for you. I swear, who sit to show now? Oh, I know bigger. Empty kuchi fanya. Cause this is how I talk is. Oh, baby. Mane tantarira. Wanuk noko, baby. Cause this is how I talk is. And I want them to know. Oh, yeah. Hey, you're the one I love. I want them to know. Hey, the one I want. I want them to know. Baby, hey, oh, my. You're the one I love. I want baby, why are you one baby? Drop it down, baby. Show me you want to see a little chocoba, mama. I saw one baby,
you should get to
drop it down, baby.
You should get to
show me you want to see a little chocoba, mama. Yeah, pens in a shade, pens via vita. To combine it, but I'm not serious. Aga na pumestare ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo kani chusha thamani. Penzi langu sicheze kachura iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchepu dharula images.
Images.
Oh Marina, moyo wangu mwenzako mi mwepesi. Nisije kufa kwa mapresha ufungwe iweke. Aswa usitishwe na ya oh anapiga. Eti kujifanya kwa sisi ya watowezi. Oh baby mane tantarira. Mwenuknoko baby kwa sisi ya watowezi. And I want them to know.
Lina sunta eh. Yani bo 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 kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama dede dede kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata tena jifunge na ngata zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata tena jifunge na ngata.
Katik, katika, katik, katika, katik, katika, katika, katik, katika, katik, katika, katik, katika.
Yale katoto kami, kako ndingi, kame kazi kame ngingi, numambui, kako mbui mbui. Kana misifa shangingi. Lika vizia kitambo. Leo kamenasa chambo. Kapakia na mdando. Kajegeje karambo. Kana michezo ngoma nisindi mbali zombe. Nami nampakia zabuani muogo aja ngombe. Leni kana niko shaga ro o o o. Pagana si mama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Boya. Yani siwezi kutembea. Cheche mena cheche mea. Yani hadi nalegea.
Katik, katika, katik, katika, katik, katika, katika, katik, katika, katik, katika, katik, katika.
Yeah man, big up to yourself DJ 38K.
Ukudekeza kama mpoli, fura unafurahia. Tafoge ukamoto, machozi umelia. Mwimama mwenene, mwena pesa kama Dangote. Penzi ni chanyo masiki, laweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya harmonize, fukuzi shemu.
warabu. Penzi yoyo yo, nimeleta kwa wanangu vita. Squeeze is your own. Naishia kuwa like it is time. So kupenda achana nae, nekupenda penda na nae. Mambo sesi ya nyumbada, emucheza ufurai. Kama songi limekole.
Asa inama, nekupenda mbongo.
Oh, oh, mbongo.
Oya inama,
inama baby.
Asa inama,
mbongo, mbongo.
Asa inama,
inama baby.
Kalemba, kadoba, je t'aime tout le temps. Mawele kawapi, bébé, na naza présente. Souviele kawapi, chérie, na naza lié. Dama nyoso, rubé la kanga, je t'aime. Balou baba, c'est kaou. Balou baba, c'est kaou, na la kole mette. Balou baba, c'est kaou. Balou baba, c'est kaou, na la kole mette. Chérie, na naza kito.
Changama nina wewe hadi milele. Komesha wachokozi wabaki kututazama. Tuwatoe jasho la nywele. Nimesikia habari eti kuna mtu twamkera. Mbona akae tayari mana ni kumate oh my baby boo pake ningate ngate. You know I love you make it see you go view ni chape sila farungu kwenye yoto ni pepe mwanani wangu
ada kinachotaka sanafsi upasi sabuni kwangu siwe na wasi nishaacha uhuni ada kama moyo jiko basi wendo wangu kuni mapenzi soka nipe basi natie nyavuni tena wasikutishe kwa jumbe zao sakata mindo kama tiku hapa jimbo umepata mahujani tashtiti na baby unayajua siwezi fanya ya shishi uchebe kukubutua wambie na ipilizi kutu wanajisumbua ufu paka shindwa fizi wa paka utawaua. Dodo, dodo.
Nime ukota dodo na mjani wake.
Nime ukota dodo.
Itae mkera kisha uri zake.
Na litawa choma.
Litawa choma sana.
Litawa uma.
Litawa choma sana.
Waroba ya ze.
Litawa choma sana.
Na hatu wacha.
Litawa choma sana.
Ada.
Hola acho DJ Baya. All seven.
love na time to time. Ota pata pia tu, pia to find my way. My sister find your way too. Love na time to time. Ota pata pia tu. Now follow me, yo, yo. Bless them of fans when you bend it forever, forever. My body get a nani. No, no, you pig and me. What is it, Sholo? Come on, what is it, Weza? Weza? Oh, yeah, I. Money, follow me. Follow, follow. I. Baraka, follow me. Follow, follow. To the shoe on Bolo on the dock. Blue jet, I prevail when you vessel. Ramola, Ramola. Said you get on to let you ambula on the daffa. You check the preve, mon je vessel. La mola, la mola. Said you get on.
Me, I define my way. My brother, find your way too. Life now, turn back on. You're not with my salty.
Soko, make me confused. Gee, bring your body close to me.
Gee,
something nice, something sweet. Monika, ijeje, mambo rote rote. Kanipa, nimege, kila goja kwanza. When you hear the sound.
Roboto, 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 roboto,
roboto,
make your money with the clan. I'm gonna get on Paja Gabano. And I always say you down. Anytime that you're feeling down. Mama say, girl, make you settle down. Then I say, I don't get you down. With the smile, make you know the frown. Say, no one can put you down. So me sing, say, win, win, win. Win, win, win. We go there. Win, win, win.
Babu yuma sharp up to me. Zaga ziggy ziggy.
Oje
mtoto na mabigi bigi.
Oje
kitanda nini kwichi kwichi.
Oje
asa chuki jiki jiki.
Oh, no she done make me losing control. Control. The way she wants the west, feeling me slow.
Oh, jinjo.
What?
Anani changa ya jinjo.
I love you, my baby. I love you, my baby. I love you, my baby.
control. Aka and naka, minako fenaga. Oh na, the only thing I have in my life is you. Asa chomeka, nyavuni vwedaga. Wacha penzi kama moto. Tukumeshe hapa, wanopenda choko choko. Na penzi kama bia, nileweshe. Uba kilo mia, nibebeshe. Ay, yo, yo. I like the way you busy party. Komi daddy, simama na mwe. Ninge makagi, little papi, nyambi watakwa. Sijuni kukunya nyagi, imitagi, tukaimalize chumbani. Kisha tumasaji, tukonge maji. Hey, you my beautiful angel. Ah, yeah. African baby, sweetie sweet man. Ah, yeah. You, beautiful angel. Ah, yeah. Tanzania baby, sweetie sweet man. Ah, yeah. Oh, yeah. Asa haneka, oh gaga, haneka.
Asa dansi wa baby oh.
Haneka, oh gaga, haneka, oh gaga, haneka, oh gaga, oh.
Get in touch with your DJ on Facebook and Instagram at DJ38K, 38K.
Konde boy,
they call me burn
up black nouns.
You they make me sit down, they sing this song. Can't they make me feel like I do you wrong? Jaga jaga, if you want, I might go give you more. Jaga jaga, day to day you go give me love. Sawa sawa, eh eh. That's if you walk on my best, now my dude. One up again, one pack, one Anita. Answer, when a boy try to kill us, eh. One up again, one pack, one Anita. Answer, that's if you walk on my best, now my dude. One up again, one pack, one Anita. Answer. The boy chatakilase wana paka wampaka wana nita.
Adekaburu kwa mandera, rudi kwa bibi kinondoni. Ama lulu kunjadela, mwanangu gigi simuoni. Aje
Ainama,
mama
Ainuka,
baby shot down
Ainama.
Hey hey hey,
nashika kota,
onyesha ulivofunzo
Ainama.
Hey, go down baby
Ainuka,
give it to them baby
Ainama.
Hey hey,
nashika kota,
ruksa kutunza. Sosura so shepu, mini kimona tabani. Hivi sinura sepetu, ama ni mwite jina gani. Baby gaya badikila, mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila, she the best in my mind. Pamutu bakongo kabila, madongo lunyamila. And she so sweetie vanilla, she the best in my mind. Nobody sexy like my baby. Adekaburu kwa mandela, rudi kwa bibi kinondoni. Amba lulu kunjadela, mwanangu gigi simuoni. Aje
Ainama,
mama
Ainuka,
baby shot down
Ainama.
Hey hey hey,
nashika kota,
onyesha ulivofunzo
Ainama.
Go down baby
Ainuka,
give it to them baby
Ainama.
Hey hey, ruksa kutunga.
Oh ya badem, toto nya upoli. Anadhi macho mlegezo golol. Katika game, funga tu gol. Atumaliza gimchezo kai gol.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
anda kisima.
Naingia kisima, nizame paka chini. Ebo, ya nikato toka chafu kama baka. Nami nakafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara, anataka msambwanda kwa buku jeru. Aje
Ainama, Ainama, Ainama.
Now hear this.
Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale.
Get in touch with your DJ on Facebook and Instagram at DJ38K.
Amaboko,
hey,
amaboko,
amaguru, hey,
amaboko,
amaboko,
hey, amaguru,
amaboko,
hey, amaguru,
amaboko, hey, 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 amaboko
Watoto wa bibi wanacheza kote mpaka kwenye matope wanavua wiki. Kama wamegombana na Ebito, fanya kama unadukua.
Twende sasa,
unanengua.
Twende sasa,
unapika na pakua.
Twende sasa,
chukua.
Twende sasa,
sema bo 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 bo.
Tunakesha popo.
Leta chupa kwa chupa na moshi tulewe.
Tunakesha popo.
Nasema bo 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 bo.
Tunakesha popo.
Shika pesa tusepe silali mwenyewe.
Tunakesha popo.
Ana sasambua.
Kaleo
ana kipeno,
kaleo
ana jichatua,
kaleo
ayayayaya,
kaleo
wewe amaboko,
eh amaboko,
amagulu,
eh amagulu,
amaboko,
eh amaboko,
amagulu,
eh amagulu,
agasi
Asa baby show, show nyesha lichokupa mama. Baby go, go nyesha usijali lawama. Anasi piti titi, wendofo chichi chichi. Katoto kuchi kuchi, kwenye kuchi kichiki. Kwenye nyomi kichichi, kwenye nyomi chikiki. Tuende paka moni kipiti, ingza meshe moni kimbiji. Katoto kana papara, upigwa nyembe kipara. Mbutaka masigara. Nasema po 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 po.
Tunakesha po po.
Tempeza chao kucha na monde tulewe.
Tunakesha po po.
Panangu po 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 po.
Tunakesha po po.
Kama kigo mafuta silale mwenye.
Tunakesha po po.
Ayeye.
Kime mpano.
O kidaluso.
Kime mpano.
Kaisha leo.
Kime mpano.
Somba kama fuso.
Kime mpano.
Umo.
Ababoku.
Every day na party, every day na jolly yo. Oh yeah, move your body, no time for story yo. Where my woman, we supposed to the party yo. No time to check time. Everybody check it away.
Check it,
oh yeah, mama.
Pacificateur jusqu'au bout, Vital Kameni.
Yuma no kagati, Zoba no kagati. Yuma no kagati, Zoba no kagati.
Oh LK, initiative plus. Toza golia, toza gomela, to yena programme. Lije, lilie, lije, lilie, te yope, bapesa ya. Kilo Bunda, Jean-Paul Bichouéka.
washa moto. Sukuma, we, ambia walale watoto.
Basta cheza shubaka yoko, sayoko, yani tombo na chambadoko. Moko moko.
Wape, wape,
wape.
Nasema wape,
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 wape.
Sasa wape,
wape.
Swame takasha,
wape.
Komesha,
wape.
Nyuno ya kwenye cha,
wape.
Nyongesha,
wape.
Koya, mateka, mikono juu. Yambu juu shachini. Yeta tena juu. Juna kwa kiuno.
Sigma fene Tanzania. Tirigu fama mbembe. Sigma fene Tanzania.
Fire, fire.
Let me tell you something about this bubble.
Fire, fire.
Love,
fire,
fire, fire, fire, fire, fire, fire,
fire, fire, fire, fire,
fire, fire, fire, fire, fire, fire,
fire, fire, fire, fire, fire,
fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire,
fire, fire, fire,
fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire,
Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Makonda babala, Wasafi jamala. Boma kombo mani kopo kopo, leo ndani twakesha bobo. Wata sambazia koko moko, moja baridi moja moto. Mechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi. Tuzime muziki Sapende gisambu gile sambamba Apo vipi nabamba Gino gile inatamba Basi chani kamusamba hey. Wataweza kweli
Awati.
Kushinana nasi
Awati.
Atawa kiungana
Awati.
Matusi kututukana
Awati.
Dangote babala
Babalao.
Simba babala
Babalao.
Chibu babala
Babalao.
Mondi babala
Babalao.
Zombi babala
Babalao.
Magufuli babala
Babalao.
Mwakiembe babala Wasafi jamala
Ati mselema, ati chaselema Mambi nyengema, ishimo metema
Amefosi bifu msela leko
Tumekweta
Amebaki masona neko
Wanacheka
Kwanza kujagati Kesha kuwashe Chesa kama monkey Kunjo kidangi dangi Hey, tumbo achaba
Kidude
Akishomoki
Kidude
Kime wanasa
Kidude
Wana tapa tapa
Kidude Chise kanobotan Chise, chise kanobotan Chise kanobotan Chise, chise kanobotan Chise kanobotan Chise, chise kanobotan Chise kanobotan Chise, chise kanobotan
Dangote babala
Babalao
Simba babala
Babalao
Chibu babala
Babalao
Mondi babalao Zombi babalao Makufuli babalao Majaliwa babalao
Fiesta forever. Yeni kabisa mena nimaliza
Dance, party, fiesta, forever
Yeni kabisa mena nimaliza
You will never go gone, buddy. Can I see the scene so I will never let you go.
Tai, paka na pata mikali, wapu nataka mikali. Kote minipo, sema beautiful. I'm in love.
I'm gonna give you what you need. Let me give you what you need. I'm in love. Hey, I'm gonna give you what you need. Let me give you what you need. She got me. Dancing, party, fiesta, forever.
Yeni kabisa mena nimaliza.
Dancing, party, fiesta, forever.
Yeni kabisa mena nimaliza. Mwishoni ukanogewa Na tunda nkamegewa Chururu sindondondo chelewa Ni wongo kelewa Chonde chonde mami Utani kosea
So call me quick on body You and I we go jam body Can I see the scene so I will never let you go
Tai, paka napata mikadi Wapu nataka mikadi Kote minipo Sema beautiful
I'm in love I'm gonna give you what you need. Let me give you what you need. I'm in love. I'm gonna give you what you need. Let me give you what you need. She got me dancing, party, fiesta, forever.
Yeni kabisa nena nimaliza.
Dancing, party, fiesta, forever.
Tu kabisa nena nimaliza.
So fine, my African girl so beautiful.